Mwanasema mapenzi kitovu cha uzembe, mkulima usichague jembe, ukijikwa inuka na uteme, hivyo yalivyo mapenzi. Ukiendekeza mawazo naweza ukala sembe, hivi unajua wanga hapyo kwa milembe. Ukipenda usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later, you can find even better. Find your ass away,
find your ass away.
Vegemusic.com.